God don't want. כל מפולה.
Magade dalwezu nomhlaba
siyavuma
asemkhathini siyavuma zindlondlo siyavuma
siyavuma siyavuma yana imvula yana yana imvula
siyenxusa nomkhubulwane siyenxusa mvele iqala
yana imvula yana imvula
senxusa nina basemkhathini siyenxusa nomkhubulwana gcwele imifula izivuno zonke ziqhakambile
Nine.
yondle inkulu nomkhubulwane ekhanyisani. Siyenxusa kini emkhathini. Imifula yonke ilalele izwi lakho. Siyavuma, siyavuma. Siyavuma, siyavuma. Thokoza.
Do another one.
One, two, wait. One, two, one, two.
Thank you.
You could only be tuned to WRUV FM Burlington 90.1 on your radio dial.
WRUV FM Burlington.
The radio voice of the universe.